www.lambamusic.com.
Calacasa canduxe. Yeah, yeah. You want to get Anzanga, Dinari Mutikoni, Wasagasa Pitazo, Dinari Mutikoni, Kimokazi Wanga, Kimakondana, Umarongezana, Sidisa Siana, Oma, Anzanga Yosazi, Wakipongo and Dipanga, Siduta Kumbes, Kimokazi Wanga, Kamudari, Wasazi Wakumbari, Akadi Samela. Malafu ni malafu ni tapasana Imagisi ni magisi ni takisana Kina yiri jose ni kabangilana Kwa mano saikikondi Sunga zivete Pano kwa juluka kunamizana Kwa juluka kupuzi sana Kwa juluka kujelana Saikikondi palipe Baby ni nkari ndiwe waine Ni nkari ndiwe wanga Ni nkambozi na misa Na misa
Thank you.